kampuni. Napojitia wanapenya kama Kenya, uo uo mwanya, mindo napenya, kokote na jichanganya, iyo haina kuanya, kwenye kipaza na kanya. Nasunya, staki udunya, napita kusanya sanya, mafanzi wangu kila kona meikusanya, ni wagonjwa hip hop wanajua tawaponya. Mnakili zenu na masikio mnasikia, live mnashudia na voa paisia, mkono chiza ni brain, kweli wanangamia. Unezo kona minishika masikio, kumbe ndo imekula kwako, amta sanukia, paka mtataitiwa, adi wangu kisha mtambua, sinabudi kumumbua, na kukisanua, wala uto msumbua, na mistari na kulipua, ukida street na kuzimua, ulichonacho na kwarua, mi mtoto wa kiuni, sita kuzinguliwa, na shangasi kwa nini amta kunielewa, emni peni hewa, tuendeni sawa, na tifua tifua, ilibita lia sampiwa, wala nikiwa live na chana, sio baki play, kama mlivozoea kuchaniwa, nige wo,
Yani ni high na low, yani mjeshi na crow. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani na ish out low. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani mjeshi na crow. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani na ish out low.
Kutambua kuwa punako na uwa, na mindo vile na tanua, kinoma noma na kisanua, na kinukisha kwa majilas people mababiloni, wana uncheke usoni, uko nataka ni shejela au fasafasa, wanichimbia rithini, hata kuniona nikiwa na hata sumni, wachawi wana unchawia kichini chini, au luki bahari sababu sina imani, mtoto wakiuni hewani, usio kono kadhani mi ambrani, siabudu mtu ni mambo ya kizamani, na muabudu mwenyezi alileta duniani, na mwesimu usinusie steam, ustake nwe mnyama wakati na ubinadamu, mchizo mazingira magumu sefela kudumu, kwenye wakati mgumu wachawi umumu kwenye game, wamekutana na mla kichwa kigumu kinatema sumu, mistari ya ufahamu kwenye alialisi album full maximum respect, ishi ni tight mkao wa kunganya zinashuka plates, Bennett to Bennett kuangalia nani next, na kutilia maguu ili nipate kukumit, iwe home ama street povote no sweat.
Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani mjeshi na crow. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani na ish out low. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani mjeshi na crow. Yani ni mbio za vijiti, yani ni high na low, yani na ish out low.